wararka caawa waxaa ugu waaweyn austreeliya waxa ay kala barjaraysaa dadka dalka dibaddiisa ka imanaya, victoriana waxa ay diiwaan gelisay tiradii ugu sarreysay ee coronavirus ah oo hal maalin laga helo gobolka. gobolka victoria ayaa diiwaan geliyay 288 kays oo cusub, taasoo tirada guud ee dadka hadda qaba xanuunka gaarsiisay in ka badan 1000 qof, taasoo ah markii ugu horreysay oo ay heerkaas ama tiradaasi gaarto. waana sidoo kale tiradii ugu badnayd oo hal maalin laga helo xanuunka dalka oo dhan. dad ka badan 37,500 qof ayaa laga baaray xanuunka shalay oo khamiis ahayd, taasoo ahayd sidoo kale tiradii ugu badnayd oo hal maalin xanuunka laga baaro. premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in tirada kaysasku ay kasii darayaan inta aysan ka soo roonaan. premierka ayaa mar kale dadka xasuusinaya in sababaha guryaha looga bixi karo ay yihiin oo keliya 4 sababood, loona baahan yahay in dadku ay raacaan awaamiirtaasi. dhanka kalena, inkastoo aysan khasab ahayn, sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Victoria ayaa ku boorinaya shacabka gobolka inay xirtaan afmeerka ama waxa maaskiga loo yaqaano, gaar ahaan marka aysan suurtagal ahayn inaad dadka ka fogaato. dowladda Victoria ayaa isku dayaysa inay samayso 2 milyan oo afmeerka mararka badan la isticmaali karo, iyo weliba 1 milyan oo nooc hal mar oo keliya la isticmaalaa. kambarana shir ay golaha qaranku yeesheen maanta ayuu ra-iisul wasaare Scott Morrison sheegay in ku dhowaad kala bar duulimaadyada caalamiga ee Australia soo gala la jari doono. tirada dadka la dhimayo ayaa ah muwaadiniinta Australiaanka iyo dadka deganaanshaha haysta ee dalka dib ugu soo noqonaya. ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inaan hadda diyaarado kasoo degaynin garoonka diyaaradaha Melbourne, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu xakameynayo faafka xanuunka ee gobolkan Victoria. jaridda duulimaadyada caalamiga ayaa bilaabanaysaa 13-ka bisha July, waxaana macnaheedu yahay in dalka ay soo gelayaan dad 4,000 ka yar tiradii hore asbuuciiba uu imaan jirtay. dadka dalka kusoo noqonaya ayaa sidoo kale iska bixin doona, baa la yidhi, qarashka hoteelka lagu karantiilayo. Mr Morrison ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dib u eegid lagu sameynayo karantiilada hoteelka kadib markii Victoria ay si xun u maareysay oo ay sababtay in coronavirusku uu sii kordho. Tasmaniana waxay dib u dhigaysaa in markaasi dib ay u furto xadkeeda kadib faafka coronavirus ee magaalada Melbourne. gobolkan ayaa markii hore ku waday in xadkiisa la furo July 24, taasi oo hadda dib loo dhigay ilaa 31-da bisha. premierka Tasmania Patrick Goodwin ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in caabuqu uu kasii faafi karo gobolka Victoria. 14 kays oo cusub ayaa laga helay gobolka New South Wales, laakiin dhammaantood waa dad kasoo laabtay dalka dibaddiisa oo hoteelo lagu karantiilayo. dowladda Australia ayaa lagu booriyay inay ka fakarto inay si bini'aadanimo ku soo qaado dadka degan Hong Kong. dowladda Australia ayaa ah dalka labaad kadib UK oo siisay magangelyo dadka reer Hong Kong ah oo ka walaacsan shuruucda ammaan ee China ay ku soo rogtay gobolka. dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday in dadka reer Hong Kong ah ee ku sugan Australia ay dalban karaan fiisooyin 5 sano ah oo xirfad ama ardaynimo ah, kadibna ay dalban karaan deganaansho joogta. waxaa sidoo kale fiisooyinka xirfadda loo furay dadka hadda degan Hong Kong, laakiin waxaa walaac laga muujinayaa in dhallinyaradii ku dibad baxaysay Hong Kong oo da-doodu ka yartahay 18 aysan xaq u lahayn fiisooyinka ardayda ama tan xirfadda. dhanka kalena, dowladda Australia ayaa beenaysay eeda uga yimid China oo ku aadan fiisooyinka loo ogolaanayo dadka reer Hong Kong. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sidoo kale sheegay inuu soo jiidanayo shirkadaha fadhigoodu yahay Hong Kong inay Australia xarumo ka samaystaan. dhanka sportigana, feeryahan Jason Maloney oo ah Australian ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu guul ka gaaro tartan feerka oo uu kaga qayb galayo bisha September magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka. saadaasha hawada Brito Septiana, magaalada Perth waa cadceed 18, Adelaide roobab iyo 13, Melbourne waa roobab weliba dabaylo marka dambe isu bedelaya 14 ayay gaaraysaa, Sydney waxoogaa roobab 20, Brisbane roobab sidoo kale 24, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 69 senti oo lacagta Mareykanka ah.